bill watu wote siunge. Watu wa yes wote ni wavuruge. Tujenziki wa onset labda watoke nunge. Asile mejaa na bonga kitu na feel. Tuluachagua kumbe hausi watu real. Pole pole unachekiwa na to kill. Last week nasikia walipitisha finance bill. Ah, nimechoka acha tu nipige miayo. On top bana boy tu imeshayo. Konga leta nataka mcheze nayo. Wapi ma whips za kupiga za kayo. Wapi mata nipatie kibarua. Ama arati jusimba atararua. Sini mangome vile wanatukamua. Makosa ni ya nani si wenye walichagua. Cheki fuel kojuu mina pigia route 11. Kitu tunadundo tunajajiwa heaven. Ninatak wanadhani nini neve. Jota vumilia adi 2027.
Ma whips, whips. Wapi ma whips, whips, whips. Wapi ma whips, ni ma whips, whips. Wapi ma whips vile wanatumix ndivo tutawa fix. Ni ma whips, whips. Wapi ma whips, whips, whips. Wapi ma whips, ni ma whips, whips. Wapi ma whips vile wanatumix ndivo tutawa fix.
Nani atutete kwa isanga basi tumfanye rap. Tutax haitambui kama weni celeb. Free data kwa ma studendo wa browse kwa web. Meanwhile nasikia bado wajapata help. Kiwa on nitabishi wa hold electric boda boda staziona kwa rodi. So sad shuge inapandishwa kodi. Wanyonjwa kishiko ntolewa na Eriko Mondi. Cheki ukitaka kujua my youth wako jobless. Angalia vile malines ilijazwa kwa Worldcoin. Na speak out junasikia tuko hopeless. Ama watakamu wanifunike kisap oil. Ekonomi yenye watu wako homeless. Inasemwa bottom kumbe wana up oil. Watu wanashikwa wakifanya peace protest. Ni wapi safe mali tunaweza join.
Ni ma whips, whips. Wapi ma whips, whips, whips. Wapi ma whips, ni ma whips, whips. Wapi ma whips, vile wanatumix ndivo tutawa fix. Ni ma whips, whips. Wapi ma